Ha! What's up, people? This is Young Priest with an important message. Ready to inform you that God is a God of miracles. He did it for me. He'll do it for you. Just keep relaxing and listening to this music with a beautiful, handsome smile.
Come in, Bamba.
Nilikuwa nimeketi kwenye keja, nimeweka miguu hadi kwenye meza. Kadakika moja ili kupumzika, nikasikia mlango unabishwa. Kufungua ili kumtizama, nikakutani yeye Masia. Nikamkaribisha kwa moyo mmoja, akanikulisha neno nikabariki. Ndo maana sitaona haya kumsifu Mesaya. Mala amenitoa ni mbali tena na hapa, huko likotoka mashida alinisonga. Nipompata Christ mashangu yakawa sawa. Nimeokoka manze sina hatia, ninamngojea yule atanitetea. Ila ni Kristo Simba wa Yuda, atanitetea siku watakapokuja.
Amenibamba Masia, amenibamba.
Dunia imejaa na usuni, venye fisadi imejaa nchini. Jana majambazi watembea na binduki, ili waweze kunyanyasa kazi wa nchini. Watu wengine waezi kuniamini kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi. Anaweza kubariki na kazi maishani hadi usingizini. Sikuwa bado nimejua Mwokozi, Yesu akaja kwangu saa jioni, ili aweze kunitoa kwa kafiri, pia aweze kuokoa mimi msanii. Mwenzangu, ukitaka kumjua huyu Mungu, piga magoti umkubali jemedari, apate kukumake somebody kwa society mpaka wadhi. Oh, no, me change totally.
Amenibamba, amenibamba, Masia, amenibamba, amenibamba.
Watu wengine wanauliza kwani amenibamba, uhai alinipa bila hata mikulipa, talanta alipatia hata misikumwomba. Alimwaga damu ilianze kubadilika, kila wakati anafanya vitu vinanishangaza mpaka nakubali kweli yeye ni Mesaya. Nikikaa na yeye nina feel niko haya, kila wakati nabaki nimemwadimaya. Mwenzangu, nini nashindwa? Umesubaa kukuka, hitaji wewe kununua, unaweza pata ingine extra ya kufanya mwenzako yeye kuipenda. Amenibamba, huyu Masia. Wale wajapata umasia, Johnny mpate umasia.
Masia
atakubariki,
baka
ushangae.
Amenibamba, amenibamba, Masia, amenibamba.
Sunny Records. This is the reason why I'm saying that God has touched my life. He died for me. He took my sins away. That's why I'm free. I'm free. I'm free indeed. Barikiwe mpaka msambazie jirani.
Oh. Yeah. Yeah.